You're with SBS Radio.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Peter Dutton ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay qaadaan tallaabooyin ay ku caawinayaan dowladda sidii looga hortagi lahaa weeraro xagjirnimo ah. Wasiirka ayaa hadalkan jeediyay inkastoo ninka ka dambeeyay weerarkii Bourke Street ay hay'adaha ammaanku ka warhayeen. Maamulayaasha ayaa la socday Xasan Khaliif Shire oo ah ninka ka dambeeyay dilkii nin maqaayad Talyaaniya ku haystay magaalada dhexdeeda oo aad loo yaqaanay Siso Malspino, halka laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen. Mr. Dutton ayaa sheegay in si looga hortago weerarro kale, macluumaad looga baahan yahay dad ay ka mid yihiin imaamada, qoysaska, xubnaha kale ee bulshada, iyo cid kasta oo dareenta in qofka dabeecadiisu isbedeshay ama qofkaasi la xagjireeyay.
My plea is to people within particularly the Islamic community, but across the society.
Codsigaygu wuxuu gaar ahaan ku socdaa bulshada Muslimiinta iyo bulshada guudba, in haddii ay hayaan macluumaad, haddii aad dareento shaqsi ama mid ka mid a qoyskaaga ama qof kula shaqeeya oo aad ka walwasho, macluumaadkaas waa inaad bixiso, sababtoo ah waxaa dhici karta in macluumaadkaas uu baajiyo wax la mida wixii ka dhacay Bourke Street ama dembiyo kale oo dad ay ku dhintaan. Mid ka mid a imaamada magaaladan Melbourne ayaa isna sheegay in ninkan ka dambeeyay weerarkii argagixiso ee Melbourne inuu qabay xanuunka xagga dhimirka ah. Imaam Ciise Muuse ayaa sheegay in qoyska uu ka dhashay wiilkan ay u sheegeen isaga in wiilku qabay xanuun dhimirka ah.
The family told me 3 days ago. He told them that he was being.
Qoyska ayaa ii sheegay in 3 maalmood ka hor uu u sheegay inay eriyanayaan ama cayrsanayaan dad warano wata. Dhanka kalena, duqa magaalada Melbourne Sally Cab ayaa dafirtay hadalladii dowladda federaalka iyo kuwa gobolka oo ahaa in khatarta ugu weyn ee Melbourne haysata ay tahay Islaamka xagjirka ah. Laga soo bilaabo wararkii Jimcadii, wasiirka arrimaha gudaha iyo premierka Victoria ayaa labaduba sheegay in Islaamka xagjirka uu yahay khatarta ammaan ee ugu weyn ee dalka haysata. Miss Cab ayaa sheegtay in bulshada reer Melbourne rabshada qoyska ama domestic violence waxa loo yaqaano ay u arkaan dhibaatada ugu weyn ee Victoria ay wajahayso. Markay noqoto argagixisadana, Miss Cab ayaa sheegtay in barnaamijyo magaalada Melbourne ay wado lagu caawiyo dadka soo galootiga siday dalka u degi lahaayeen, ayna arrimahaasi wax ka qaban karto khatarta ah in dadka la xagjireeyo.
Might be language skills, it might be education, it might be just understanding more about how we live here in Melbourne. So I think more of
those. Waxaan ka caawinaa barashada luqadda, waxbarashada kale, fahmidda nolosha Melbourne. Marka barnaamijyada noocaas ah waxaanu ku hubinaynaa in dadkaas magaalada lagu soo dhaweeyo iyo weliba in laga caawiyo inay ku guuleystaan siday u noqon lahaayeen xubno muhiima oo ku guuleysta waxna ku soo kordhiya bulsho weynta. Booliska Victoria ayaa dhankooda sheegay inaysan ogeyn xanuun xagga dhimirka oo uu ninkani qabay. Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa arintaasi booliska ku raacay.
My encouragement to the Muslim religious communities across Australia.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa bulshooyinka Muslimiinta Australia inay kordhiyaan oo kor u qaadaan wacyigelinta iyo digtoonaanta oo ay dadaal ka hortag amuujiyaan xubnaha bulshada ka mid ah iyo madaxduba, sababtoo ah waa bulshadooda kuwa xagjirku ay dhex galeen. Waana inaannu sheegno arintaas sababtoo ah waa wax jira. Sheikh Ali El Shokom oo ah ku-xigeenka xogeyaha golaha imaamada Australia ayaa cambaareeyay hadalka ra'iisul wasaaraha.
Comments like these and linking terrorism and extremism to the religion.
Hadallada noocan oo kala oo lala xariirinayo argagixisada iyo xagjirnimada diinta Islaamka waa mid aad khatar u ah, sababtoo ah waxay saameyn xun ku reebaysaa xiriirka u dhexeeya bulshada Muslimiinta iyo bulsho weynta Australia. Sheikh Ciise Muuse ayaa ku raacay oo sheegay in hadallada noocaas ah ay bulshada si kala qaybinayso.
Someone says that the community is not doing enough.
Qofkii yiraahda bulshadu sidii la rabay uma caawinayso ama khatarta ugu weyn waa xagjirnimada Islaamka, hadallada noocaasoo kalaa waxba ma tarayaan ama waxba ma caawinayaan. Ku-xigeenka taliyaha booliska Victoria Shane Patton ayaa sheegay in bulshada Muslimiinta ay haddaba macluumaad badan siiso hay'adaha ammaanka.
We do get tremendous support from a range of areas, certainly Victoria, the Board of Imams, the Islamic Council Victoria.
Taageero badan ayaanu ka helnaa qaybo kala duwan oo bulshada ah, waxaana ka mid ah golaha imaamada Victoria, golaha muslimiinta Victoria, jaaliyadda Soomaalida, madaxda jaaliyadduna way cambaareeyeen. Markastana macluumaad joogta ayaanu ka helnaa qaybaha kala duwan ee bulshada. Aad baana ugu faraxsannahay wada shaqaynta iyo xiriirka aanu la leenahay. Waa se sax inaan rabi lahayn inaanu helno macluumaad intaas ka sii dheer ama ka sii badan. Laakiin dhammaan dadkaas aan kor ku soo sheegay wayna taageeraan.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.